omu kwano kunyuma Mike Wise banange kunyuma ipoje
alandi blog
yego gwenjagala munange tonchawa baby nkwagala munange nkwagala yego gwenjagala munange tonchawa nga
baby nkwagala
munange nkwagala
kwagala kwagala nyo
baby nkwagala munange nkwagala
kumadira kumadira nyo
baby nkwagala munange nkwagala
mukwano mpulira bubi bobango lye iwe sikulabye mu mutima nfuna mu wasi wasi mpulira bubyeno kubanga sikutegeera baby wange biki biwanjagaliza yegwa nafumbira kamere kange oh 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 yegwa manyire ddala pulani zange oh 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 pulira nkwagalira ddala mpulira nkwagalira ddala kimanye chichi baby tulukunya mpulira nkwagalira ddala mpulira nkwagalira ddala kimanye Chichi baby otulukunya
Yego gwenjagala munange tonchawa Baby nkwagala munange nkwagala Yego gwenjagala munange tonchawa nga
Baby nkwagala
munange nkwagala
Kwagala Kwagala nyo
Baby nkwagala munange nkwagala
Kumadira Kumadira nyo
Baby nkwagala munange nkwagala
Kwagala byadala kuva kumutima Amaso gumalunjo tunuza chisa Jembi mukwano chimanyi sefuna Jangwe wange tubere tofuna Katochi manyi tobulamu bakuyia Baby wango bulamu bakuyia Bojia njia tubere kovurunji Mukwano gwafe gubele kovurunji Katochi yaba otandise kwe changa Baby wange otandise kwe fola Nyamba bambi tondeka omuvuti Mutima kwange kwagala omuvuti
Baby nkwagala munange kwagala Baby kwagala, munange kwagala. Baby kwagala, munange kwagala. Baby kwagala, munange kwagala.
Subiza kodi, tolinja bulira. Ebisobye nga tutesaganya, omukwano gwaffe gubere peya, peya. Tulinga tubere babiri, abakiruma leka balumwe mitima. Baby, tulinga tubere peya. Simpo je, Michael Wise impulira bubinze eno Omutima
kwa Kwagalira dala vino sive bulimba Ntekira dala mumutima muhatiyo Jolo chimanye mukwano baby na kupenda Wesi kulava mukwano nembulo tulu Ama penzigo mukwano baby na gasaka Jangwe wange, leroruno O mukwano kunduma O mukwano kunzita O mukwano kunduma Michael Wise O mukwano kunzita Nze
Yego gwenjagala munange tonchawa
baby nkwagala
munange nkwagala
yego gwenjagala munange tonchawa nga
baby nkwagala
munange nkwagala
kwagala kwagala nyo
baby nkwagala munange nkwagala
kumadira kumadira nyo
baby nkwagala
munange nkwagala